Abana nodlala asibamba nenizandla nesongene egameni lotha mawuqakekile usengxakeni awuthubo lomntu
Revolution Sure Shot.